She's not such a good artist. Prince Bunny. It's another feeling. Temperature music.
Abandon my bed.
Erinya rye n'abatanzi rye ryanyonyogera kuve n'uwasi no kumwezi namufuna nasoka kusaba mutonzi yamukumire nga nange bwenkola eddoboozi muyimbira akayimba ka Rachel Magola nono regendi wange Juliana Kanyomozi tuvimbe mu palafe tulumya galenzi tugaleke mbukukulu nga gakuba ekibuuzi omutwe lwe gunuma nga lyeddagala mu kifuba kye mwe mpumulira Bwero alusujja sujja na wambatira ate omukwano bwe gusuka nga lyeddagala iye musawo nsonga wange musawo muyita musawo kano kasente musawo baby iye musawo nsonga wange musawo muyita musawo kano kasente musawo Biwulira munyumya disappointment Ene wafete vya tuka tulimu appointment Sawa bizi nsanga mapartiment Wete kububu kisi wetu lia uchokuleti Siri kugamba ntira voli nonya Guno mtima kwa garama nyeguba kubanja Shude queen I'm the king of the jungle Aba perereza katugare miyango She's not searching era tari single My sweet heart eno tulibalongo Oh no, iya musao Zona wanga musao Muita musao Kanoka sente musao Baby, iya musao Zona wanga musao Muita musao Kanoka sente musao Erinya rye n'abatanzi rye ryanyonyogera kuve n'uwasi ne kumwezi namufuna nasoka kusaba mutonzi yamukumire nga nange bwe nkola eddoboozi omutwe lwe gunuma nga lyeddagala mu kifuba kye mwe mpumulira bwero alusujja sujja na wambatira ate omukwano bwe gusuka nga lyeddagala iye musawo nsonga wange musawo muyita musawo Kano kasente musawo, baby, iye musawo Zona wanga musawo, muhita musawo Kano kasente musawo, baby